Makuango makali kutoka kwa dachimsafi.com.
Take care of me.